I'm here, babe. I can cook, I can clean, and I can take care of you. Now, can you watch who you are like? I'm not trying to know the stories of media and I come to your body. I'm too lean. I'm just your gay. I'm just about 20 feet there. Niwewe, true, my love.
Okay, man.
This is for my African girl, Aneta Futa love. Blessed with the natural beauty kutoka above. Craving for attention. Struggle ya ku upgrade status. Kwa kikisha neza kuishi fantasies. Friends wanna fly sana kwenda taki na Dubai. Kwa keta kuvuka maji kwenda zenji tu ni shy wala jui anything hata kuso business class bado yuko different class akitoka out kwela yake ni uhakika tu atakula rent wenzake wanatoka Jumatatu na wajalipa cent kuna muda najiuliza maybe mimi niko slow kila kipambana naona wenzake wanafanya more birthday loading boyfriend sucks sugar daddy anomba tu account take a few bucks top up theme haipendezi na hizo screen cracks hana mood swings ukimpa jacks meanwhile anahitaji kuwa na mtu ambaye yuko committed angel kwenye kuprovide kwenye bed wicked kama mbele yako hauni future wala gari ambayo itamfikisha ni swala la muda kwa deleted raised kwenye dini ila recently mambo mengi yamechukua nafasi kwenye moyo mpaka Yesu amemweka DP na ndo huyo una mpango wa kumkabidhi moyo pia sasa atashindwaje kukupa BP baby girl take it slow ebu pumzisha body slow down slow umekamilika body so and so hawitaji surgery ni 4 plus 4 put on your favorite outfit right now go have fun enjoy ulicho nacho now vyote unavyohisi ukivipata ndo vitakupa furaha haviwezi kupa kama huna right now kuna muda unaamka bila nguvu ya kuendelea ila kila changamoto ina mlango wa kutokea ukumbuke hofu hata iwe kubwa kiasi gani haitaweza kuzuia linaloenda kutokea Check it behind the bars, utajua story behind the scars Giza lililoko behind the stars Suez kuwa innocent mana mita Inanipa hela kusikia niko behind the bars Kwenye kila hard time I still survive Ukiona bado unateseka how jafa you are still alive Ubinadamu kazi mbaya sio 9 to 5 Unaifanya siku 365 Hii ni kwa nae mwona kwenye kio Mwisho kuogopa ndiyo maisha napo anza Giza utoweka siku mpye napo anza Try to inuka hapo lipo Anza Uoga unafanya ideas Zinabaki kuwa idea Mwisho wake unakutoa kwenye nia Kuridhisha kila mtu ni kujichimbia grave Na kujifanya hiyo kazi utaishi kama slave Shida unapotaka kuridhisha mtu utajitesa Mana kuna wengi hata wao hawajui nini wanachohitaji Unaweza ukampa kilo ulichonacho moyo wake ukatulia Kwa anayempa kila anachohisi anakitaji Right now ndipo ilipo glory Sitaki kuangalia past nilivyokuwa na war Mana kila new day Ni chance ya ku-upgrade Ni chance ya ku-update Ni chance ya ku-change your story Nisha kosa chance kibao to this date Sio kila chance inaza regret Yeah, muda now spend katika enjoy Man, siye sabu kama ni time na west Yeah, don't kill yourself kutafuta engagement Hawitaji watu wa ku-validate Yeah, nisha wise ipaka re-existence Mina hawa losers atwaze debate Pesa ziko clean man, raw ndio evil Tashangazwa kila leo watu ndo walivyo Wanonitafuta kunipata very simple Watazame juu yao kuona mini lipo Kama cotton buds nikingia kwenye kila skio Nasafisha ndani na kufanya we fun Yeah, welekeo ni juu na hakuna you turn Daini nacheza na toothpick mkisubiri table zitan
Dangerous, dangerous Kila nachofanya ni dangerous Fools wanani hanya I'm dangerous Hizi saidi waga ni dangerous Dangerous, dangerous Kila nachofanya ni dangerous Fools wanani hanya I'm dangerous Hizi saidi waga ni dangerous